ma chill with her man dem. Usiwa bani wape pande. Leo pigwi mtu bora mande. Leo kula kuku sio kande. Paja bata paja mbuzi leta pande. Pande river pande bank.
Pande river pande pande bank. Zimeshuka chini ya kiwili wili. Mpango ni kukutana mtu mbili mbili. Market leta sio mbili mbili. Toto leta leta mbili mbili. Chaua chaua ai. Chaua mtu chaua. Chaua chaua. Chaua mtu chaua. Haya sasa.
Fufu share, you know what I mean. Zicheke umbo itakufata psikiti. Ena salama leku shula hana huini. Kenda home le wambi umekujana na jini. Hivi hoa toto najifanya umesau. Mana mina chukuri ya ni madharau. Iso kamari ya kuja kupanda dao. Kwanza shut up kimya we bantanya. Mungu nisame I got blood on my hands. Kill this rapper they are not my friends. I hit me to a warning don't come back again. Na mwache moja ushaidi ya kadisi again. Kupa tu ala ala kuja wara wara pita ila wilaya duki duki busy. Bizi niko kama dala dala na piga misere na piga kelele kuna mulala. Kumshakalaka, prupa kamaka. Puyaka puyaka na bembea kwenye kichaka. Na tembea kwenye mipaka na kuletea makata. Na kuwekea matata tadata saipata pata free.
Wait, ona kupakata.